Yeah. Oh, Tilly. Yeah.
It's KD, the beat.
Uko mdogolo, your smile a killer. Uko mdogolo, siwezi ignore. Moyo shakubali, siwezi sema no. Ikipiga niwe, nikiamuka niwe. My heart beats dedicated to you. Usiku nikilala, I see you. Gonjwa kapona, I see you. Sitacheza hit and run, nakuweka in my heart. Hey baby, you are deep, you stole my heart. Hey baby, you are deep, you stole my heart. Ujanipiga ngeta, na ushani teka. Ujanipiga ngeta, na ushani teka. Raha napata, kwako napata. Raha napata, kwako napata. Raha napata, kwako nishajipata. Hapana ogopa, hakuna matata. Hapana ogopa, hakuna matata. Sitacheza hit and run, na kuweka in my heart. Hey baby, you are deep, you stole my heart. Hey baby, you are deep, you stole my heart. Ujanipiga ngeta, na ushani teka. Ujanipiga ngeta, na ushani teka. Niko hapa, hakuna matata. Nisha kupata wangu wa moyo. Unapenda mnazi, si tuende Bagamoyo. You and me together complete. You and me together complete.